waɗi duuɓi e duuɓi ko nder leñol jermaaɓe tumbuɗe no heedi nokku mangu mo en non fuu to gere nawtorto emun e defirde yeru no safi kindo ɗam maalan jo andal dow fina tawa e aadaji jermaaɓe wiiri
ara gollitirɗi noon ko rewɓe gollirta demun e diibata cobbal ngam cobbal diibaangal nder tumbude kam ɓuri welde kasen nyaamande ko watta nder tumbude booni lawta gafeeje ɗe min lootata ngam min itta kaaƴo e pamaro he taasiri ko won nder mum fuu he tumbude ka neɗɗo heɓta waɗi ɗum gaɗooɓe gollal jiimaaku no gollida e tumbude minen anndi faa waranden jooni durooɓe men no nawtoro e tumbude ngam ɓirol kosam
to amadou hamsa conno tumbule luumo kaataako mo galluñamey o wi huunde noon ko laati nimɓe no nawtoro e mum sanne amma hannde ɓe ngala iɗe ƴamee faa noon fuu yeru no famminiri
demu tumbuɗe leydi meɗen ni min ngoodi yudataki fuu nder leydi go wala coggu jooni o diina demu no woodi ko nigeria amma ɗum ɗuuɗa sanne toorooji yahde tilbeeli ni ɗum ƴuudete ngam baa so kaɓɓal waɗi sey so tumbuɗe wattaaga ɗe ɓaŋaaɗo on so ñaamdu wattaama nder tumbude yaawa bonnude huunde fina tawa noon boppuɗo fina tawaamu wi adam ko jeya fu woppi hooremum
baa ko hannden keewal maɓɓe fuu nawtortaa kona e kulle gollitirɗe gere yeru no fatuma isa nawtortoɗo e ɗe tumbule famminiri nafakka ɗi gollitirɗi
yimɓe demmun baa ɓaŋaaɗo ɓaŋa sey tumbule ngattaama gaɗa makko illa wakkati maamiraaɓe kan ɗum gollirte to hannden tumbule ɗen ittaama waɗi nyaamandeegi ɗi ngala barke sey ni roobaaji ɓaŋaaɓe cakkitiiɓe ɓe ni itti gollidol e tumbule ɗe demmun de ni debbo rimi tumbude o lootirte demmun tumbuloy pamaroy koy kan aawirte nden baaden laddeeji yimɓe gala no gollida e tumbule ɗen fina tawaagi ɗin fuu hannden accaama ɗo gollida e tumbule ɗen nde miɗo loota gawri say hemu
gasono
duuɓi no njahano ngarta hannde gollidol e robaaji ɗi jaɓi nokku tumbude amma baa ko nonda no woodi nawtortooɓe ɗe tumbule ngam batte allah e kullentereeje fina tawaago
a yaaru leydi ndi